Seira na visa, lila nganga lifa na visa ma Ige Kennedy kie Seira na visa, lila nganga lifa na visa ma Ige Kennedy kie Nananga lifa na visa ma Alakira mode muso na visa Ige Kennedy kie Nananga lifa Ma, mama du mode muso na visa Ya zulu jala li wali kirami E anako masa wa masa e Ala kili nye wa idu masa Afora masa mi ma ala Kona ila ila lau Aramani arahimi Malikulu kudusu salamul muminu Muhammad Azizu Jabbar Kazolika mamaruka kira fora E nabi soli mamaruka kira laba Muhammadu ibn Abdullah Sallallahu alayhi wa sallam Nezolila mamaruka ala Wabe kuya sigi masa joma ayarala E nabi ponya sigi joma Asi yi shek shiri gusman madana haydara jen laba shirifike Sumo sigi ra masa jonye ayarala E nye sumo sigi pa madani mode haydarala Kasumu sigi basa mode ye haydarala Kasumu sigi usmani sherifu madani haydara denye haydarala Wajan sumu sigi jonye haydarala Ene sumu sigi tanti bafune de ye haydarala Kasumu sigi tani jaratu wolo denye Sumu sigira tanti Fatumata denye haydarala Sumu sigira tanti Aishata denye Ke sumu sigi tanti Alimata denye Seida Nafisa tu haydara Wahangumana bere bere la haydara Ene sira sharifa mala Nafisa tu ya fabasi Manga kuma nena nangali faila Ika kane jikie E telima nabisa du kanube nena Fakara na banaye fate nade Wanya vunja manyana ala Wanya vunja manyana ala Seda nabisa du kanu gara na banaye Fatene na la nabisa du kanu e mbana Ene nabi duminike Fonga seda nabisa du wele Nabisa du kanu gara na banaye Wani nabi tamana ala Makuma sida na visa tula Kasida toga fola Abi kana na mbana Na visa tu kanu mbana Sida na visa Nena nanga lifa na visa ma Ige kene hashiru kasabali Sida tu na visa tu bolo bi ala bolo Aifara sida na visa la Na visa tu na uti gilinye Barika bi sida la ala E barika di ni danga di manga dangati un farasire na bisaba atisala sira nu ya fima kana kuma ibolobi ala bolo ibora ala kira mamad musafa la sallallahu alaihi wasallam na bisadu eni jonye kelenye bani kureshi bani hashimi asida e kala ke malila o janyo jarila ibora malila itara kala na senegali senegali janyo jarila sharifa wulila asida nabi sadu tara liba itara kala yoro mina liba a bɛɛ kun ye arabu ye e kelen ne kun ye farafin ye seyida nafisatu nka o jajo jara i kelen na i taara kalan kɛ liba liba jajo jari la e kelen ne kun ye farafin ye a bɛɛ kun ye arabu ye o jajo jara sharifa nafisatu haidara la bani kureji bani hashimi nana yɛrɛ di ma haidara. Nangalifado nabisala kanangalifado ila alakama kirakama nabisa abarika ponya uchamana nana yere dima yani za kuma chesida fasasa bisaka kalikilinan wasidata faya habaka minu liman shee umdata imamu rusilai badianu data biyukti min siguru jamilu wayutadao sharifa ninala boyla fanyini bade muso mukarila alakaine fanyini nala mamadul madani dara bawo bademuso i ka sumu de filɛ n bolo makɔrɔba bademuso i ka sumu filɛ shɛk tijani bademuso i ka sumu de filɛ n bolo siribi bura bademuso k'i wele e badara bademuso iba bademuso ni aruna bademuso ani keshike bademuso i ka sumu de filɛ n bolo mabu bademuso i ka sumu filɛ batata jaabi sida nafisadu ka sumu filɛ batata kanta sida nafisadu ka sumu de filɛ grand sœur mariamu sango ni ye seyida kɛ sumu ye banɛnɛ haidara ala e mi bademuso kɛ sumu bɛ ne da wa shek solomani jara seyida nafisadu fasa filɛ nafin ye janjo kɛ o diyari la e yondo janjo jara seyida la kucala janjo jara seyida nafisa la sigaso janjo jara sida nafisa la burukina janjo jarila abija janjo diyarila sida tun ye ni jɔn ye kelen ne nana n yɛrɛ di ma n balo ni saya cɛ yafa ma sida aramata ko k'i ni ce fan kulabu nafisa tun jama kulu ni y'aw bɛɛ kɛ foli ye a kɛ sida fasa de filɛ n bolo wa banna sida nafisa ne nana nkalifa nafisa ma i ka kɛ ne jigi ye sida nafisa ne nana nkalifa nafisa ma i ka kɛ ne jigi ye.